surprise attack. Good beat.
Baka munga achitena ma tables. Ye aka naka dazun gazira size aka garoni ma tables. Ye aka nanga kuzisa ku kaka shuka achikata ma cables. Abandai tuta no didanda kadaru kwa hari nini I'm like me boo. Bazi manga vati kwa ni libu. Aka disha hau chazi tepiam. Saka angati tebrika varan. Wangu ininda bida every day good go kucheka. Aka disha hau chazi tepiam. Saka angati tebrika. Wangu ininda bida every day good go kucheka. Aka di wangu hauna big. Uneka sechi uka snatchin wanga. Yes you handsome but you pocket you know daga umfa grinsha. Naka katasa nika look. Naka di wangu this kusliya. Apapa din, apana chin. Shame unoda jin. Deka una deep number. Kane madara ajika tuma mama geto yutisha. Nekusa daga isa mchikuna. Kachito toto nyone madara. Ane matumbo, ane makamba nika. Apa inina chisaka kapa starangu. Was so stressed I couldn't eat. Apa she like she couldn't breathe. Mnindim fadzi na ichika ifiz. Mnindim fadzi na ichika ifiz. Boys rangu, daima terera nyayangu. Chandwich. Aga disha hau chazi tepiamu. Saka angatite break up. Wangu ininda bida every day good go kucheka. Aga disha hau chazi tepiamu. Saka angatite break up. Wangu ininda bida every day good go kucheka. I was so lonely nanganda kutera my songs like ketchups. Akariza pitu burari satira feraka full time wana uyu. Haendi bata reckless. Aba nijipejisa 40 to my necklace. Musuwe vale musuwe pedi. Ndakazo jamuka Father's Day. Cause I chudaka prison, ke kuto post taka bada pa IG ndikari ho. Sha, nina ndidi ma ho, mumusha mangu. I chudama password SA kuba ye phone. Andi ye koko, alfa ye bank. Ndikati sha, andi ito yoyo. Sha, kwa kuseri kwe goza, ndidi ma fast. Asu ndidi monri, noda ma bags. Inda wa uneka mweke ma socks. Manje ninu watama ne ma fox, andidi ma jokes. Boys rangu, kai chuda utonisi andri nudu.